Give me a number, I can change your life. Make it nice, nice, I can make you my wife. Make you fika home late, na kukumbatia. Hisia zako mami, ndo nazingatia. When you fall, I'ma be there, na kukamadia. Mtima wakutaka, wanna make you mine. Mwana chonjo chonjo, yani mama uko fine. Lips zako pink, mani kunywa kama wine. Ona live on her, kama master, unavo shine, unavo shine. Oh, wapo wengi wana kutamani. Ila kwangu shafika honey. Watoto wangu wakuite mami. Kinikosea ni kuchapa na mani. Wapo wengi wana kutamani. Ila kwangu shafika mami. Yani juwa na kupenda. Pamoja tuwe kila siku ya kalenda. Yani juwa na kupenda. Pamoja tuwe kila siku ya kalenda. Give me that thing, baby. Give me that thing, girl. Every time when I see you, me na fantasize. Vile umeweza, nisha summarize. Can you come close, baby? Nikushike, mpenzi yetu ya menoga. See you, mishe, kama billboards. Taki, niku fiche. Na hey love, ohenga, walisha longa. My haters, killer time, watabonga. Baby, for a long time, nime kusaka saka. Na shukuru God sai, nisha kupata pata. Can you stay with me? Acha kutapatapa. Kama Alvindo kwangu, we see you, taka. Na bado nakupenda. Na kama kila siku zile za kalenda. Na kando sitokutenda. Na jua kwangu we sio to pretenda. Yani jua nakupenda. Pamoja tuwe kila siku ya kalenda. Yani jua nakupenda. Pamoja tuwe kila siku ya kalenda. Give me that thing, girl. Give me that thing, baby. Give me that thing, girl.